tunali ngwajwa ngishi tunaliga mama no baba abazali bangishiye ngetwa ayibona abazali bangibona bangishiye ngetwa ngihlabela Tunaliga, mama no baba. Abazali bangishiye ngetwa. Ayibona abazali bangibona bangishiye ngetwa. Namhlabela ngintandane, 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 ngintandane.